SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali.
munaasabadda furinta dumarka soomaaliyeed ayaa waxa ay habeenkii isniinta ahayd 18-ka bisha 3-aad 2024 waxa ay ka dhacday aqalka munaasabadaha communityga ee Flemington, ahna goobta salaadaha ciidda lagu oogo. munaasabaddan ayaa waxaa qabtay oo dumarka ku sharfay cabdicaziis shire ismaaciil oo ku magacdheer bandiirad, ahna mulkiilaha makhaayadda Zahra Kitchen ee Flemington ku taalla. Mugga munaasabadda afurka ayaa waxaa lahaa looguna magacdaray dumarka Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena ay joogeen dumarro kaleete oo iyagu la xidhiidha communityga Soomaaliyeed. Ragga ayaa sidoo kaleete munaasabadda lagu matalay oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah culimaudiinka, hogaamiyaalka bulshada, ganacsatada iyo dhallinyaradaba. cabdicaziis shire oo goobta ka hadlay ayaa salaan iyo mahadcelin kadib sheegay munaasabaddan in ay tahay mahadnaq ama mahadcelin uu bulshada taaranayo.
sida la sheegay, magacaygu waa cabdicaziis shire ismaaciil bandiirad, waxaana ahay mulkiilaha maqaaxida Sahras Kitchen. qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo maamuuska uu meeshan ku fadhiyo. ugu horeyn waxaan idinku mahadcelinayaa kasoo qayb galka munaasabadan iyo afurkan. afurkan wuxuu gaar u ahaa hooyooyinka iyo marwooyinka iyo dumarka, sidoo kale dee akhyaarta magaalada iyo culimada ayuu qayb ka ahaa. maqaaxida aan mulkiilaha ka ahay Sahras Kitchen waxaa bilowna soo booqda kumanaan qof iyo qoys isugu jira oo nagu yimaada adeeg cunto, ama ha noqdo munaasaba ama aroosi ama wax kasta. sidaa daraaddeed, marka ganacsigii wuxuu ku tiirsan yahay macaamiisheeda sharafta leh oo 78% Soomaali u badan. haddaba waxaan go'aansanay oo hirgelina caawa inaan bulshada u mahadnaqno kuna abaalmarino sida wanaagsan oo markasta noo garab joogaan ee ganacsi noola wadaagaan. markastana noogu tiirsan annaguna waxaanu marka door bidnay inaan u mahadnaqno. maqaaxideyda iyo tiimkayguba sanad kasta waxaanu samaynaa 4. sanadkii hore oo soo dhaafay waxaanu afurinay in gaaraysa 600 oo qof, annagu 4 koor samaynay. inta badanna waxaan xoogga saaraynay masaajidada iyo meelaha dhalinyarta. sanadkan waxaanu door bidnay inaan u samayno dumarka munaasabad yar oo 4 ah oo la dhahayo hooyo mahadsanid, maadaama ay shaqada ugu badan qabtaan, afuriyaan dadka iyo maalin kasta 30 marka maalin baan nagu dhex gashanay. la dhahayo waa mahadsan tihiin sida wanaagsan oo aad bulshadiina uga qayb qaadanaysaan mar kasta. waayo waxaa tihiin lafdhabarkii, udubdhexaadkii qoyska, waxaa mar walbana idin saaran hawlo dheeriya. marka anigu Sahras Kitchen ahaan iyo tiimkayga waxaan ballan qaaday inaan sii wadno la shaqaynta bulshada, hirgelinta barnaamijyo waxtar u leh dadka, iyo ka warhaynta inta taakulada iyo garabka u baahan. Waa mahadsan tihiin.
dhanka dumarka, Fartuun Faarax oo lagu yaqaano u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa qaadatay kelimada mahadcelinta dumarka, iyadoo sheegtay in ay tallaabadani tahay tii ugu horreysay ee dumarka loo sameeyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. ilaahay baa mahadle marka hore. rabadaan wanaagsan, maasha allah tabaaraka. munaasabadan caawa farxad bay ii tahay inaan kasoo qayb galo. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ganacsade cabdicaziis oo makhaayadda mulkiilaha ah makhaayadda Sahra Kitchen. cabdicaziis, waxaan leeyahay waxaan horey u dhicinayaad samaysay haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed inaad nagu maaragtay casuunto oo munaasabadan maaragtay aad si gaar ah noogu martiqaado haddaan nahay dumarka. maaragtay waa wax aada iyo aada u wanaagsan, waana kaaga mahadcelinaynaa. maaha keligiis afur ahaan run ahaantii waa midii ugu horreysay oo dumarka loogu talagalay oo maanta dhee jikadii aan idinku jirnay iyo sambuuskan laabayna waxaad tidhaahdeen ka nastaa kaalay annagaa cunto idin siinayna maasha allahu tabaaraka cabdicasiis maasha allahu aad baan kaaga mahadcelinayaa run ahaantii arrimaha bulshada ganacsayaalka iyo soomaalida magaalada melbourne aad bay u taageeraan cabdicasiis waxaan kusoo gabagabaynayaa taariikhda ayaad maaragtay gashay anagu haddaan nahay dumarka ee bulshada soomaalida ee melbourne ku dhaqana waa kaaga mahadcelinaynaa maanta afurkan aad iyo aad baanad u mahadsan tahay maasha allah tabaaraka cabdicasiis iyo makhaayadda sara kitchen iyo staffkeedana iyo shaqaalaha ka shaqeeya aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantiin xaafadda filimintan oo nagu marti qaaday hoolkaana aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad mahadsantihiin dhammaantiin
saciid shiinle oo agaasinka xafladda ka qayb qaatay ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee magaalada melbourne uu ka dhaco afur gaar u ah haweenka soomaaliyeed iyadoo ay weliba makhraati ka yihiin culimmadii iyo hogaamiyaalkii bulshadaba
waa markii u horreysay ee magaalada melbourne ka dhacdo afur gaar u ah haweenka soomaaliyeed ee markhaati ka yihiinna culimmadii iyo communityadii kala duwanaa ee magaalada melbourne waa cabdicasiis waa arrin roomooda u noqday bulshada ganacsigiisana allah u barakeeyo fikirkaasna asaga ka timid waa arrin aad maaragtay magaalada melbourne aad loogu soo dhaweeyey khaasatan markuu igala tirtana waxaan dhahay fikir aad u fiican weeye caawan oo arkaysa sida loo yimid waxaan la baxshay awoodkii ugu fiicnaa adduunyada oo ah ducadii haweenka soomaaliyeed iyo laba sheekeeyey taariikhihii haweenka nebiga caleyhi salatu wasalaam iyo maaragtay doorkii ku lahaayee islaamnimada iyo talada wanaagsan bixinteeda waa arrin taariikhi ah markii koowaad dhacda roomboodan u ah dhici doontana insha allah aad baa dadka ugu riyaaqeen gabdhihii aad bay ugu riyaaqeen waxay lahaayeen mudnaanta lama siin jirin laakiin maanta mudnaanta waa la siiyey sheekhan wuxuu caddeeyey weligood mudnaanta inay lahaayeen nabiga caleyhi salatu wasalaam talooyinka ugu fiican wuxuu ka qaadan jiray haweenkiisa waxaan gaarsiinaya walaalaha imaqlaya islaamnimada in la xoojiyo cibaadada ilaahay baa waxaan ugu xidhaya waa cibaadada salaada iyo soonka iyo xajka iyo sakada iyo shahaadada dhammaanba marka maalinta soonka ah iyo habeenkaba mar walba waa in hadal saxan oo wanaagsan lagu hadlaa facebookyada iyo fadhikudirirka tiktokga iyo waxyaalaasna waa in nusqaaminayaan iimaankeena marka waxaan qabaa inta ramadaanka lagu jiray mar kastaba qofku inuu samaha sheego amaanna sheego xaasidka iyo xaqiirnimada ka haraan
ugu dambaynta raxma oo ka mid ahayd gabdhaha sida iskaa wax u qabsada uga shaqaynayay xafladda ayaa soo xidhay munaasabadda iyadoo u mahad celisay cabdicasiis iyo akhyaartii casumaadda ka soo qayb gashayba
to make this possible. I also wanted to thank walaalkay Zahra Kitchen Man, you know, Cabdicasiis, and under walaalo mahadsanid, thank you so much. Thank you for organizing this iftar dinner. We are so, so blessed to be together in this Ramadan. It is the most important time in the Islamic calendar. Alhamdulillah, we're all together here. We're healthy and we're happy. So I wanted to say mahadsanid, jazakumullah khair. Also af Soomaali baan u bedelayaa ee xoogaa iska keecafiya anigu raxma lay dhahaa waxaan ahay gabdhaha volunteerka ahaa caawa cashada marka waxaan rabay inaan dhaho cabdicasiis wiilka oo mas-uulka ka ah Zahra Kitchen walaalo mahadsanid sida wanaagsan oo sharafta badan oo caawa iskula wada joogno oo ma aragtay annagoo caafimaad qabna ilaahay isku keen wada keenay haddana ay ramadaan tahay oo waqtigii ugu wanaagsanaa inuu yahay I wanted to say gabdheena ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ha idin siiyo hooyooyinkeen lama gaaro gabdheena lama gaaro cid idinka wanaagsanna ma jirto waad is ogtihiin ilaahay ajri xasanaad ha idin siiyo ilaahay khayr ha idin siiyo wadaad adinka la-aantiin ma aragtay haddiina adinka jirin annaga maanta meeshan maanan istaagsanaan lahayn in particular hooyaday macaan hooyo macaan jazaakumullah habryarahay islaamaha dhan u joogo wada adinka dhan habryaro baa ii tihiin so waxaa idin le jazaakumullah khayr mar koowaad iyo mar labaadna cabdicasiis walaalo mahadsanid I know tani mid koowaadna ma ahaanayso mid labaadna ma ahaanayso way sii badnaan doontaa inay communitygu isku wada yimaadaan oo waqti wanaagsan isla qaadano. Marka waa la gabagabeynayaa. Jazakumullah khayr. Thank you for coming.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.